U ye nin kɔlɔsili kuma fɔ u ka kuma senfɛ tarata don jamana ka marabolo ka tɔnba marabiyɛnlen ye wasanbulon n'o ye kɔngrɛ ladɔnniya kalo tɛmɛnen na.
The bipartisan infrastructure law, CHIPS and Science Act, and Inflation Reduction Act.
Ko Amérique nafolosɔrɔko ministiri ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ damadɔ ta walasa k'a yɛrɛ tanga jurudonna ma min ye dɔrɔmɛ miliyɔn 31 o ni 4 ye nka a ka ca la fɛɛrɛ damadɔ bena ban wa Amérique be se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ma se ka fɛɛrɛw kɛ jurusarali dafabaliya la juin kalo daminɛ na. Républicainw ka wasadenw be ka musaka dɔgɔyali ɲini ka kɛ sarati ye walasa ka juru dancɛ kɔrɔta nka Biden b'a fɛ dan ka wuli k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye.
Pass a clean debt ceiling here without some form of spending reform.